Fome, fome.
Nimepatwa baridi nahitaji joto, natafuta waridi fundi wa penzi moto, aniachishe ufisadi wa mapenzi utoto. Baby you nitampenda sana,
nitampenda sana,
usitojali ana umri gani, nitachojali kama na penzi la kweli kwangu, usitojali ni sampuli gani, nitachojali lake penzi liwe kweli kweli. Oh my darling, my sweetie potato, ser amor es no sacredito, yo me shito shito. Baby umenikamata, nitaongea kitu gani, mwili umenyongonyea, nikuvalishe vazi gani, utameremeta baby, nikupeleke nchi gani, utatamba utaenjoy. Najijua kama mini mchafu kwenye mahaba, nikisha zama kutoka hoi. Najijua kama nikorafu kwenye mapenzi, nikisha zama nimboko kuhoi. Nasubiria nipata jetukose tupata, sinumie ni date, awe tayari kwa yote, tulipiza mikate, sina noma. Usitojali ana umri gani, nitachojali kama na penzi la kweli kwangu, usitojali ni sampuli gani, nitachojali lake penzi liwe kweli kweli. Oh my darling, my sweetie potato, ser amor es no sacredito, yo me shito shito. Oh baby umenikamata, nitaongea kitu gani, mwili umenyongonyea, nikuvalishe vazi gani, utameremeta baby, nikupeleke nchi gani, utatamba utaenjoy.